SBS Radio.
E toa tolu tangata ua mōli e leo leo manisi na sai sai amato e tatala mai le vevesi le anatula e mai ananafi i le matafanga i St Kilda i Melbourne. Na mōli mawina le toa te leo 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 onisi ilungo solo fanua na faie se pā e to vai tu e lua le vevesi. O le tasi vaenga e tu le se mau e te e i tangata fai mai, ma e fōlinga mai o se mau e faailunga lanu. E le ngata ilea o le isi tu o ilato o lo o talia ma le fia fia tangata fai mai e le ngata ilea o tāpua inga ese ese i le tunu ue au fia e le tāpua inga i salama. Na faalia e Superintendent Tony Silver o le ofisa o leo i Melbourne o e na mōlia o le tasi ona o le umia o vaila au fasaina o le isi i le solia o aia inga o lana bail ia ma le tasi i le umia o se a upenga. Ai o se ngā luenga tele mō leo leo i Melbourne ele ngata ile ea, ia male ele ele, ia e wha pēnā fōi ile sami, ma e wha awhetaia le le ai o se isi na manua, pēnā mātu ia sona whaina.
We certainly felt that we had it under control. Now, part of our challenge was around moving the groups apart at the end of the day. We joined our forces and were able to do that in a safe manner. So on that point, to my knowledge, there was no injuries both to any of the public and also the police. So to me, that's a very successful day.
Superintendent Tony Silver, ole officer ole ole in Melbourne. O se tasi o vaenga na maata i nai le vevesi le nei, ona o le mōli mawina ai o se tasi o sui tūto o tasi o le senate i le pāle menetele, Senator Fraser Anning, mai Queensland, ilona langolongo ina o le tū o le mau whaailonga lanu. Na sāu noa le teitei whono o le Ethnic Communities Council of Victoria, Chris Pavlidis, e tāua te leo na maana tua, o ilato we yai manatu whaailonga lanu whaapenei, e nā o se vaenga laiti o le atunuu.
So it's unfortunate and extremely disappointing when you have a minority group who are often the loudest, most overt and sometimes quite obnoxious in their tactics who get a lot of the attention. And I think that's what's happening, you know, when we cite them as being the far right. I don't think they represent the majority of our community.
Chris Bablidis le teitei whono o le Ethnic Communities Council of Victoria. Na sa anō le whātonu o le Centre for Multicultural Youth i Melbourne, Carmel Guerra, o se vevesi, ua alia e ai le manatu o le letalia ina o nisi le se teteo Vitoria, ma o se tūlanga whaingatā i tūpulanga o whānaua tangata whai mai, e pei ua tuua ia i lātou, i ro ona o lo lātou no nofoi le se tete. E atili whaingatā i lona manatu, ona a waiai tū pulanga nei i ngā luenga po o le te leonisio awala e whaiai so lātou sao i le ati nae ma le manuia lau te le.
It brings to the surface again some of the underlying concerns that young people tell us about is that it's difficult enough for them to find work and that these kind of incidents raise perceptions in the general community that they are a problem. I think that the more this happens, the more it brings this issue to the forefront and makes people, particularly young people, feel very unsafe and also feel like they're not part of the community.
Le whatonu o le Centre for Multicultural Youth in Melbourne, Carmel Kuera.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.